Pita kesho tachia na mwili mithile mkate kwa micha watu na nyia mashia misema giza totoro na kuna meme zilukuni napuliza mamoshe na zidi unene jifanya mini stone zoni jia kaza wali na misolo staki hane naruka moto bora jivu ni na pepo we bendera tafsili kama rufufu baba toto sina sira kitaka dada kaka basi kuwa na subira maisha safi wata pata kigonga gonga na mpira na redike peni penseli hazita dumu ni amini nasema kweli japo mkwela wezi dumu ganzi na choma mimi unapigwa vipi usumie ni pesa kwangu kilini wakikosa sosilie leti shabu papase pate na uji dole bomba toto amigo lakati kwa wala hudi
Cha-cha, easy number, cha-fu Keep it, ma, oh, keep it, ma Chura bora, fia-fia, chura bora, fia-tu Easy, na, 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 no, easy, na Easy number, cha-cha, easy number, cha-fu Keep it, ma, oh, keep it, ma Chura bora, fia-fia, chura bora, fia-tu
Mwanangu kurithi limu cha kwanza kuliko mziki maisha Lipota dumu staka unafiki marafiki Unanite jembe we ni shoka Bore wende ni mechoka na wate kuwarubuni ha Habari zako we mchizi wanyo tarabu na shikwa sana matata Mindo babu na nakula kiapo msalitis kama yuda na zuga Kama unakuje mini mkali jivo fuga na Nachapa fimbo kalio kama unamiba toka mbio vuta ziga ndani ya bukta nipuruba Takudumaza na fundisho pati chako niti mjomba kakamaza sheme Meji kwa dada ya Weni msena ndo mano na genge nipende Takupa dili dada zako warembe Weni mbuz na ndo mano na pembe siyembe Kiwashi nyasu kwa kubada mawenge na kupa Tungo tata we mtata kwa ngutaka Kaburi kama unataka lina mbwembo kuna ta
Easy na, easy na Easy na machacha, easy na machafu Keep it ma, oh keep it ma Tunapona fia fia, tunapona fia tu Easy na, no, 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 easy na Easy number cha-cha, easy